Molo nozizwe.
Molo putvelile.
Ntangabonakele, uyayibona lekhi. Ndathi ndiyifuna yalibala kukukhotsha ngecock shoes nenew look. Ngela ke ngoku indlela ebhitye ngayo kuba lo mntana watshathwa ilantwana uSipho enxila kakhulu.
Banjalo ntanga abantwana. Kanti wena boy wawuza uyinika izulwana.
Mcelele man ukuba this boy is